mu mashyirahamwe no mu madini harimo abantu b'ingeri zose, hari abari mu mashyaka n'abatayarimo, ariko ntibagomba gukora ibikorwa bya politiki bigamije kugera ku butegetsi. Ibyo bihariwe amashyaka gusa. Abihaye Imana bo ntibyemewe ko baba mu mashyaka, ariko ugasanga bamwe muri bo ni bake cyane ariko bagiye mu ishyaka rya politiki runaka, bakabona n'imyanya ikomeye kandi batagomba kugira aho babogamira muri politiki. Amashyaka rero iyo ashaka kujya ku butegetsi yiyambaza abagize ayo mashyirahamwe ndetse n'amadini, abajyana mu myigaragambyo nk'uko nabivuze mu bindi biganiro, ngo ntibabafashe guhirika ubutegetsi buriho. Ntibafasha guhirika ubwo butegetsi buriho, ahubwo bafasha kubusangira. Intebe y'ubutegetsi se ko ari imwe? Uyihiritse wewe wazicara ku yiyi? Nawe ushobora kumbwira uti nayegura, nanjye nagusubiza nti niba yavunitse se wabigenza ute? Iyo ntebe ihora igwa se yaramba ute? Bakibagirwa ko udashobora guhirika ubutegetsi udahiritse n'abaturage bamushyigikiye, bamwe uba ushaka kurengera. Nk'aho ibyabaye mu bindi bihe byashize tuba twaranyuzemo nta somo byabasigiye. Bamara kugera kuri ubwo butegetsi bagakora ibyo barwanyaga ndetse bagasuzugura aba abandi babafashije ku butegetsi kubugeraho. Ariko byabakomerana bakongera kubitabaza bati dukeneye amajwi nimututore, bakabatora mu bandi banyarwanda bakabashyira ku butegetsi, babugeraho bakabata mu rwobo nk'aho ari cyo baba babatoreye, bakabita inyangarwanda kuko banga akarengane. Inyiturano y'abanyepolitiki bacu ikabiyo tiragahinda. Umuntu avuze ko amashyirahamwe rimwe na rimwe akorera abanyepolitiki kurusha uko yikorera yababeshye. Menya ari nayo mpamvu abayoboke bayo bahutazwa n'abanyepolitiki igihe babishakiye cyose. Ubwo se amashyirahamwe aba yigenga koko? Nuko abaturage bagahuzwa mu mihanda, bazahora mu mihanda kuzageza ryari? Kuki bashobora kwishyira hamwe bafasha abanyarwanda abanyamashyaka kugera ku butegetsi, bo ntibashobore kwishyira hamwe ngo bifashe kugera ku buyobozi maze babone ingufu zo kugera kwirengera, kandi babona abanyepolitiki batabikora? Icyo kibazo ntabwo ndakibonera igisubizo. Byumvikane neza ko ibyo navuze byose ku banyepolitiki atari bose babikora, ariko ababikora bagahisha amashyaka yabo bigatuma abanyarwanda batayagirira icyizere. Abo banyepolitiki bazakosora bate ayo makosa? Bamwe mu bahanga mu bumenyi bw'amadini nabo ntibemera ko amategeko y'Imana yerekeranye n'imbabazi n'ubwiyunge ashobora gushyirwa mu mategeko y'igihugu agahindura imikorere y'ubutabera, kandi aribo ba mbere bagombye kubishyigikira. Hano ndavuga amategeko nyobozi y'ubwiyunge nk'uko mbisobanura muri uyu mushinga mu bindi biganiro. Hano nabibwiye barisetsa cyane, kandi nyamara hari abandi babishyigikiye ngo ntibishoboka wowe uri kurota ibyo gusa ko atabyemera, bakambwira ko bidashoboka ariko ntibambwire impamvu. Bakibagirwa ko namwe mu mategeko dusanga mwe akomoka mu bitabo bitagatifu. Ntuzice, ntuzibe, ntuzabeshye cyangwa ubeshyire abandi n'ayandi n'ayandi, ahubwo hari ayo twibagiwe. Nabo ubwabo nta cyizere bigira ubwabo ko bashobora gukoresha amategeko y'Imana kugira ngo barwanye akarengane. umenye ariko bataragira ukwemera mu ndago namwe muti ibyo nta handi byabaye nanjye nta handi byabaye kuko nta bandi bantu bari bwabivuge natwe tubivuga kandi tubikore kuki bitari iwacu bwa mbere abandi nabo bakazareberaho kuki tugomba kurebera ku bandi gusa ku rundi ruhande se ibyabaye iwacu i Rwanda hari ahandi byabaye mwigeze mutekereza ko ariya mahano yabaye iwacu yashoboraga kuba kuki se tutakubaka amahoro ahabereye amahano ku isi yose abantu dushobora gukora ibintu bibi kimwe n'uko dushobora gukora ibyiza byose biva ku bushake turi kuri rwiganwa tugira ubutwari bwo guhimba ibyacu ibyo ni byo biranga ubwigenge mu ngendo y'undi iravuna kandi iratuvunye koko abanyarwanda natwe dushobora kuba intangarugero mu byiza ibyo birashoboka kuko hari ukundi byagenda umuririmbyi ntanamusukuri ni we wagize ati tout arrive quand on y croit l'impossible n'existe pas mu kinyarwanda bivuze ngo ibintu byose bigera aho bikaba iyo umuntu abyemera ntibishoboka ntibaho umwanzuro w'iki kiganiro rero wabuhe nasoza ikiganiro mvuga ko kimwe n'uko nta mubyeyi wanga uwo yabyaye niyo yaba yamuhemukiye cyangwa yamucumuyeho aramubabarira u Rwanda narwo nta munyarwanda rwanga habe n'umwe nk'uko burya nta mwana wanga umubyeyi we nta n'umunyarwanda wanga urwatubyaye abavandimwe nabo barakundana urukundo rwabo rugahoraho kabone n'iyo bagiranye ibibazo ikibigaragaza ni uko iyo ushatse kubakiza ushobora kubigwamo kuko bageraho bakikiza ubwabo cyangwa bagakizwa n'umuvandimwe wabo akaba umugani ngo iyo abavandimwe bavumbitse akarenge ukuramo akawe ku banyarwanda rero nabyo ni kimwe dufitanye urukundo rushobora gutuma twakemura ibibazo byacu ubwacu tukabana neza mu gihugu cyacu twese kwemera kwanjye ni uko ibyo tuzabigeraho ku byerekeranye na demokarasi rero kugira ngo habeho uburinganire bw'ingufu z'amashyaka n'amashyirahamwe n'amadini ayo nibyo bita mu gifaransa sosiyete sivile hakwiye gukorwa ibikurikira bikwiye kumvikana neza ko amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa ari amoko ya politiki kuko kera yari nk'amashyaka ya politiki y'iki gihe bityo mu ruhando rw'amashyaka ya politiki mashya ayo moko akaba nta mwanya akwiye kugira ibyo nzabigarukaho mu biganiro byihariye mbitangire ibimenyetso abanyarwanda dukwiye kwemera ko igihe cyose twabayeho muri demokarasi yitwa ko iyobowe n'amashyaka yonyine cyari nk'igihe cyo kuyigerageza tukaba tumaze kubona ko itadukwiriye ahubwo ko abanyarwanda twese dufite uruhare mu kubaka iyo demokarasi ari abari mu mashyaka n'abatayarimo kuko demokarasi atari umwihariko w'amashyaka nyine yonyine icyo ni ikintu gikomeye twavanamo rero umwenda twigiraga w'amashyaka avanze n'amoko ya politiki noneho tugashaka umudozi w'umuhanga kabuhariwe kandi w'umuhanga w'umunyarwanda uwo mudozi akadushakira undi mwambaro mushya abanyarwanda twese twamara kumvikana umwambaro dushaka kuba umeze tukawumushyira akawushona akawudoda neza yarangiza akawuduha noneho tukabambura tukaberwa kuko waba udukwiriye birumvikana nyine ko uwo mudozi twamuha ibipimo nyabyo bihwanye n'uko buri wese angana buri munyarwanda akawushonesha uko ashaka kandi ibyo birasaba ko twese twaba turi kumwe ni ukuvuga mu gihugu cyacu mu rwatubyaye none tukambara umwambaro mwiza mushya udukwiriye tukabona tukaberwa. Uwo mwambaro mushya wagombye kuzaranga Abanyarwanda bose. Kugira ngo ibyo bishoboke ni ngombwa ko azagira ibara rimwe gusa, ariko akazabaho imideli myinshi y'amashyaka, imideli myinshi y'amashyaka ya politiki atagira amoko uko abantu babishaka. Abanyarwanda bagashobora kugira umudeli umwe bahuriyeho. Iryo bara rimwe ni wo wa muryango w'amashyirahamwe n'amadini utabogamiye kuri politiki y'amashyaka wahuza Abanyarwanda bose mu mahoro, ugaharanira ubumwe, uburenganzira bwa buri wese, ubutabera n'ubwiyunge. Mu Gifaransa nabwita ko ari nka Organisation de la Société Civile et des Cultes. Uwo muryango wagombye kuzagarurira Abanyarwanda icyizere muri bo ubwabo no mu mashyaka ya politiki, bakemera ko bashobora guhindura ibitagenda kugira ngo dushobore kubana neza. Birashoboka igasimbura ntibishoboka. Ndarangiza ngira nti ibibazo burya bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Iki kiganiro ngitanze nk'umuhuza w'umushinga wo guhimba nyakuri umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Murakoze kundega amatwi, ndabashimiye.
Amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira ushobotse mu mibereho ye n'abandi nk'imigirire yagennye ubwe atabangamiye rubana uko bazira kubimugirira nawo magari tanguha ishobora kuvuga byinshi kuri je kuruta bankurikiye bose nacurangaho nkarimba igihe binshoboke cyose nsanga umunsi ntaraguri baha Oh.